Ninangisebenza ngingedwa ngisebenza kalukhulu mase ngithola imali ngibangelizitha. Ninangisebenza ngingedwa ngisebenza kalukhulu mase ngithola imali ngibangelizitha. Ninangisebenza ngingedwa ngisebenza kalukhulu mase ngithola imali ngibangelizitha. Kwemali yami angiphatha nozalo lami. 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 Kwemali yami angiphatha nozalo lami.
Yeah.